Kera na fasiri mwabazo kusuza basura bewe wetwa kwali baddo kutyo bwenzi bantu bakumu wadolia fudazala techirobera bafuna mbuta wonkera broke ya sabantu olukani kwa bakera kujiyayanira bantu tebayigira munsobi ekintu nkitudde mu butebe ndawula kiyatule kyebando owechi kyetali kyerabira ne walumbe teerabira mukadde mbatumidde mwenna ababogola n'ensi nesirika emirembe gino ngalo emirembe gino ngalo ekiwala bakikwasa ngalo basisinkana eddiba lyengoba lyesibye anaamaganda batyabula ntegedde kubira mukama engalo buyise bw'omu abikwansega ekidongo nkiwese ku bega abaganteze mwebale wamma ngamba agatawunyirwa fumbe manyi buli lwonyiga ennyindo owunziko gireese omusaayi n'olimu okwawula okusirika n'okusirikirira wansanga n'ekimotoka ekikadde kyokka neeyazika kati gadi ku bibiri kuliko ekimu okunnunula oba okunsuula kuwajje tulina yadde olupanka zimbye ziikalina ovuga kapyata onunula nze oba weenunula kyenneekakasa tekabula musombi otangwa mpiira obungana muliro nkuba yaawa naawo weeva gwe nookeera kwani kamwanyi kankunyumiza oseke oba oyagadde oyige ku busuubuzi bw'abaddu ekyaviirako emmeeri n'ebbira tovaawo kanzigye nsumulula bw'osuna ate ebiyika by'oyoya wabula neetyako butagwesa gwali mululu na kanyomonyomo tyabaddu banaakola ki emmeeri ne bagikoona neeyingiza amazzi n'ebbira gwali mululu na kanyomonyomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yalinga ekkirira n'aba omululu bakkiramu gwaliwo obusuubuzi bw'abaddu eddenyewo ng'era babatikka mu mmeeri bagenda okutundibwa tobuuza byali by'amaanyi ng'okuwalira ofiirawo tomanyi gy'olagana ky'olagako baalinga mbuzi mwana gwe batuula eno wansi ate ku mmeeri waggulu eri ye watuula abaguuda abatwala abaddu okutundibwa bali waggulu ababede ku myengera agafuiga enkoko basikambula bazza kulyena aba wansi balaajja n'okufa bakka okulaba abawoggana ekibaleekaanya njala kobba olunaku ebulalumu tutuuke mutugyeko akajanja kyebaava bassa kimu abaddu nti kw'okufa twawedde naye abatumyako okulya tugenda nabo emagombe batunyiiziza batunyoomye nnyo batutyobodde nnyo katutaase eggwanga erinaddako kwe kufuna ennyondo emisumaali emmeeri ne bagikonkona era akaseera mpawe kaagana eyingiza amazzi n'ebbira abaali bagenda okutunda abaddu n'abagenda okutundibwa mmeeri we yazitowa n'ebbira kubonna tekwali muwanguzi kale eddagala lyali lyangu kuba waayo kuka okulya abawaggulu we beegeziwaza abawansi eno ne bayiya ampuliriza okayizeemu ki akanyomonyomo kaba omukozi owaawaka kyangu nnyo okukuwa emmimbiri abava okugulu wadda muggo siibe mulungi omu alina yayongerwako omulambo tegubulwa tulo sijja kusukka nnyata ukanfuneeza ekyengera awangaala omwana wa Mutesa lukoma nantawetwa gwali mululu na kanyomonyomo tyabaddu banaakola ki emmeeri ne bagikoona neeyingiza amazzi n'ebbira gwali mululu na kanyomonyomo abaddu ne bawummula emmeeri bwe yalinga ekkirira n'ab'omululu bakkiramu.